kormeerka gudoonka walbarashada uu sii kaseeday xarumo walbarashada ayaa ahmedaal ku ogaadawa heerka walbarasho ee ku jira iskuulada degmada Xudura ogaanshaha baahiyaadka jara iyo sidii loo daboola sidoo kalena laga dhiirigeliyo horumarinta walbarashada sii gudoomiyaha kormeerka ka jara iyo waliba ku xuwareysaday macalimiinta iyo ardayda iyo maamulyaalka gudoomiyaha warbarashada degmada Xudura Aadan Axmed Maxmuud oo si kala dardaarmay ardayda iyo dadaalka maamulka iyo diyaarayaan ardayda iyadoona sanad dugsiyeedka u soo maray heer gabagaba
mayan kormeerka wasaaradda iyo bilaawme ka dhex jarna kormeer dhawaantana ba iskuulada kormeerani caadiyan marbaha dii sanad dugsiyeedka gabaabsii imtixaanaadkiina hadhowin ma in khuur galaane mise kormeerane fiiriyaane kontroolane iskuulada si inka diyaar garoobin imtixaanaadka ardayda lan diyaariy ama duruusta naftiyeeba cutubyada iyo si lan dhammaystiray duruusti in dhammaati si ardayga lanka diyaariy imtixaan gebagabooyinkii iskuulada iyo u diyaar garowga imtixaanaadka aruursanaantiyo barnaamijyo noocyadaas ayaa ku kormeeran iskuulada iskuulkan maan dheera marka may qayb ku hayo kormeerkii oo wasaaradda waxbarashada iskuulada ku kormeeraysay noocaas ay yar runtii qayb ku hayo runtii marka may booriyay macnihii wacyigeliyay macnihii inin sanad dugsiyeedkii 2024-2025 gabagabay mayuna hadda ka jarna iskuulada qaar dalka imtixaanaadkan bilaawdayaan joogna imtixaanaadkii macal kuwa shahaadiga ka ekiin saas daraadiye in macnaha maamulayaasha iskuulada may farayinii macnaha imtixaanaadkii ardaydan diyaariyaan ardayga naftiisa diyaarinaan baahanyi sanad dugsiyeedkii walaa isaa qaadi in macnihii cutubyadii hoba dhammaadeen revision laga soo biyo naqtiin lan soo biyi in ardayga la kontroola in la diyaariyo ardayga la jeekima in arday imtixaan diyaar garoobiyey ini kala la hubiyo macalinka sidaas oo kale macnaha lagu jeegareeyo duruusta qaabkii cashar diyaarintii ama qaabka imtixaan diyaarintii nidaamyadaas oo dhan maamulaha walaa isaadin lagu bilaabo in macnaha ardayda manhajkii horey lansiina lagu xareeyo buwaagtii manhajka lagu xareeyo manhajkiina lagu gebagabay la jeegareeyo ardayda walaatigu bacdee lan diyaar gareey inay imtixaanaadkii macnaha la galo haddii ilaahay insha allahu taala may ku sugaane waqtiga imtixaanaadka la galowna wasaaradda cilaamiya doonta yaa ku sugaana marka intaas una may sii muujiyo hayna macnaha iskuulada ka booriyaane macnaha in lan sii diyaar garoowo imtixaankii finalka hay oo iskuulada la kiiri fadi haddii ilaahay